Bwana Jimalanda wakalapa bwino boipa pamakizana ndipo ndikutira ndizo chepa zomoli nazo
savage
utero mulungu wato nyizira zoyuluka
on the beat
ndomani watake
abili wetu
you know
dear ix anganu mwai wala muna panya pangano why chifukwa cha mwano zoti ndikusiya ukaisa ntano mesa inu ndine dinatana zikukala bwanji zolondana mesa inu ndine dinadana mwai wala zomwe mukachitadzana ndinapeza wina ndimana wina amandikonda samandinyoza amandikonda kuposa sali ngati weyo upanda ulemu unalusa gemu akupitiliza bekundilila Alex angao akupitiliza bekundilila Alex angao koma anapoila game wili yao koma anapoila game wili yao ukanadziwa sibwezi ukandizuza ukanavela zimene ndikakuuza usandifune pano poti wandiluza kumbuka zoti pacha ukandiuza tono ntawi yako inapita pano zako akuchita zomwe ndinkazisowa zicha akupitiliza bekundilila Alex angao akupitiliza bekundilila Alex angao koma anapoila game wili yao koma anapoila game wili yao
ndo samukaka mile
to music forever.